Mapenzi matamu
ZWAP.com.
Kupenda na nawe nikusa tena. Mapenzi matamu, kupenda na wewe.
Hivi ushawahi pendwa? Kilo nachotaka nafanyiwa. Hivi ushawahi penda? Kila nachotaka nafanyia. Yani ukawa connected na yeye, kimwaza tu anakupigia. Hata ukiwa mbali na yeye, sauti yake inajirudia. Ukisikia nimedata, jue kani palimbwata. Msione nimedata, kuna tamu na upata. My baby, baby, this is how I'm feeling for you. Oh, darling, this is how I'm feeling for you.
Mapenzi matamu, kupenda na nawe. Mapenzi matamu, kupenda na nawe.
Inyeshe mvua amepige radi, tutaishinda vita ya jihadi. Muhimu wako kwangu kama maji, nikikukosa kwisha nimededi. Na kama nikusoma kitabu, kurasa wa katikati. Yani nimepata jawabu, nimepata bahati. Antena ni bahati ya mtende, chini ya mnazi nimekota embe. Tafanya yote sito kwa chawende, nacho omba acha ni kupende. My baby, baby, this how I'm feeling for you. Oh, darling, this how I'm feeling for you.
Mapenzi matamu, kupenda na